amabantula jabule futhi sayigruvela amatitafulale tuhle zicwele ingane ziyifuzela bethe uma bethe bona nopamela igatumashosh aungashabe nawe ngangilanela amabantula jabule futhi sayigruvela amatitafulale tuhle zicwele ingane ziyifuzela bethe uma bethe bona nopamela igatumashosh aungashabe nawe ngangilanela